yande jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e mudum sembe habaruji meden hande ni halando botu joda hale gadaado chaka chubabe komin agade so anda e himbe komin mu onda en kalandu ni fa hande der habaruji meden hande yande ni do bolon daji diele gadde ton anda ni der region difa e yiladu ni fa hande du ardi do fi jangirde lokol region anda wadi yewtere pindinol meɗen studio kalangu hannden ndu ne fa hannden waɗatana dow gattol junngogol rewɓe e cukaaɓe ummatore tawra to enɗen ni nder commune sayo enɗen ko watta ndu ne fa hannden ɗum wawa tabbintinde jonde jam e potal caka himɓe ardiɓe hawju commune agade so wende ndu ne fa hannden hitaane hikka de enɗen ni waɗan hitaane muɓɓere ni ko ɓe timmini golleji maɓɓe he ardangal ngal enɗen ndu ne fa hannden ɗum ndu dow balla pagodo ndu ni sigila o enɗen waɗa batu joɗa haale hakkunde himɓe commune o enɗen ni e himɓe ardiɓe commune o enɗen ɗum ndu fa hannden ngam andindeɓe golle gaɗaɗe eno golle ɗe enɗen gaɗira alarba lasu e jeegom lewru octobre tan duuɓi ujunaje ɗiɗi e lasu e ɗiɗi ndenno batu joɗa haalegu enɗen waɗa to enɗen alliance française mo huɓere agade sdenda nani ko Abdourahmane Tourawa maire huɓere agade sdenda ni wi'i ko Moussa Mamman waddi firtade ngal fulfulde
c'est un débat qui nous met face
na batti joda kale non momin ngata yeso bibbe wuro do filla ngedu nokku on kambe nimbe keba famude dume woni sigila commune on e commune goni e wadude commune kali do mun nimbe kettina kedun jamude mojjintinol wade harto la maragal lobbal don non yaade to saru sijidi min tefi du hokkude dimma golleji gadaade go no wodi do kulle kewde de min on heɓi yottinde aadiji dey min mbawta limtude ɗum ɗum fuu amma nomin kakinkina komiɗen tawa dow lawol yaadu yesso lobbol miɗen godi anniya wattude jawdi wadde golleji kewɗi nder jawdi amin halal dow hoolare balliroɓe harto jawdi ɗon
technique et financier
gada ndu ni fa hannden mbattu joɗa haalegu enɗen ni firtama nani ko himɓe commune o enɗen gonni mbi'i dow ardangal himɓe cuɓaɓe commune o enɗen ndu ko Moussa Mamman wadde firtade ngal fulfulde
heɓi famude ni mairie agadez o jaano hen no gollana himɓe wuuro sanne nder majjude yiiɗa kana hunde foof ko watte laaɓan himɓe laato gongako muɗum heeɓe gollal ko waɗante himɓe hana tawe himɓeje foof andi fa woɗi mi heɓi min hoore am mi yecceke gam wona ko mairie onnaɗo fuu wonno winde no wurtine e ley bindi ɗi jonka komin ƴamini woni mairie on hunde foof ko golli no hani o winda ɗum nder bindi mburtite no holle ɗi kasen nan tawi ɗum laaɓani himɓe fuu gam hana tawe soɓe gaynowi duuɓi mabɓe koɓe gonɗi ɓe laamori ɗum ɓe walla dimma gollal ngal ngal fa faame
satisfaisant à la population
il y a deux facteurs parce que il y a ce
no kulle ɗiɗi ni noon arande fuu no woodi manuɓe maire on wattudemo nder laawol bongol har sengo ngo to du no woodi haaluɓe gonga wiide ko gollal ngal waɗaka se ƴeewama ceede gonɗe no natana mairie on miɗo ƴama e maire on wadde moƴƴintino lobbol heɓa gollal ngal waɗa
le travail soit fait
ɗo enɗen ni leydi Niger himɓe hewɓe gaɗa ketti ndungugu enɗen ndu ni fa hannden timminama golle muɗum ndennon ɓe keɓata koɓe joɓira janggal maɓɓe e ko nandi titta nder commune bande o du ni fa hannden nder région zender o enɗen ni maire kuɓere naabi en commune o enɗen ni watti dane yaade himɓe ɓe enɗen ni ko watta ɓe durwa yoɓude janggal maɓɓe gam hollude ɓi leydako maɓɓe ceede janggal ɗe du ni fa hannde hanno o haaliri ɗum kan woni ko commune o enɗen wawi gollirde yaadu yesso heeɓo nder cakantaraji ɗen nden nani ko Mamman Chapiou Elhaji Souley maire commune bande o enɗen ni wi'i ko makki Ousseyni waddi firtaɗe ngal fulfulde
e nder battu o ni no wakkati noon mo jeƴƴitittomi wattude dande yaade e ɓiɓɓe wuuro dow filla yoɓugol janggal ngal gam kam ƴum woni sembe commune on seeɗana to on waɗirte golleji goɗɗi ndenne miɗo watta dande e ɓiɓɓe wuuro gam jon o iɓe godi laawol yoɓude janggal maɓɓe saabu peccol kuɓeejo ngol tawa kena nder laawol daɗondirol ƴeewe mo heɓata jamaku mi hoƴan misali nder commune meɗen o heɓuɓe jamaku kam woni jowruɓe e ɓiɓɓe wuuro heɓuɓe yoɓude janggal muɗum woɗi du itte luuɓe ɗen do no hen gam gomnanti tilsini yoɓugol muɗum ndenne se on joɓi janggal mon to fuu on jottini ɓingu leydako moɗo
shikena hasa wasalam kaɓari
hande mawne laso e jeɗɗi lewru octobre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso ɗiɗi hawrine commune Goudou-Maria dow laabi kawrol jawdi leydi gollirteni nder commune o duni fa hannden golle muɗum timmina nder balɗe tati ɗe duni fa hannden ardiɓe hawju commune o enden cuɓaɓe commune o enden laamiɓe tubal commune o enden kamfu e go ardiɓe gollirɗe tawaɗe nder commune o enden potti ƴewtinade laabi hawrude jawdi ndi enden gandi gollire hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e tati. Nani ko Ibrahim Mani maire Goudou-Maria o enden ni wi'i ko Mamadou Madou waddi firtaɗe ngal fulfulde
pour l'exercice 2023
hande ko darta filla duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati ɗum jawdi ko commune on gollirta umma kina millioji keme ɗiɗi e capanɗe jeenayi e nayyi e ko deki woɗi du jawdi gollirani nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ɗiɗi no ɓuri ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati ɗum mango ko waɗi ɗum kam woni Allah e ceede itta dalila basol nebban essence momin keɓayi jawdi kawre tenidi ɗo kam woni ceede itte ko mairie jaɓata ɗum kamɓe ko janggal hitande hikka nde komin ɓuri hokkude sembe kam woni harto jande e cellal nimɓe ɗon farto cellal nimɓe ɗon dow min koƴanan teddegi mawɓe loctoroje jeegom min jeƴƴito hoƴude loctoroɓe rimnoɓe rewɓe jeegom e walloɓe muɗum jeegom kamɓe awƴoɓe loreji e domoɓe
gaɗa bonnere diyele hitande hikka de enden ni nder ndungu muɗum e duni fa hannden diyele ɗe koma dugu celol muɗum waddi ton enden ni nder région Difa ardiɗo hawju fi janguirɗe l'école région enden ni waɗi yilaw tuntowade nder ko janguirɗe ɗe enden tawa nani ko Mahamadou Souley Oroji ardiɗo fi janguirɗe l'école région Difa enden ni wi'i komani Moussa waddi firtaɗe ngal fulfulde
dans la commune de Chetimari
nder commune Chetimari l'école Kargamari e desa manga kan woni ko ndiyam ɗan tumbiri woɗi sarus kawjinaɗo jandeji mo Difa on do limana nimɓe keme jeɗɗo e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo e goyɓe wardi e sukaɓe sendaɓe nder sarusiji jandeji nder Difa goaɓa on min limana sukaɓe hemre e capanɗe jeegom e jeɗɗo nder Difa ɗon e hoore mum sukaɓe keme nayo e capanɗe nayo e jeetato Chetimari min keɓana sukaɓe capanɗe tato Bosodu sukaɓe jangoɓe hemre e sappo e joyo min limi ko ummoto sukaɓe jangoɓe ujunaji ɗiɗo e keme jeetato e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo hedde to sarusi kawjinaɗo filla jandeji on do min ƴewan ɗume min mbawi waɗoyde yaade yeeso
nangude laso e tati yaade laso e jeɗɗi lewru octobre hitande duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e ɗiɗi ton enden ni Margoube ne nder département Boboy région Dosso luumo kollol awtirdiji waɗama ton enden ɗum duni fa hannden gan siryade golle kaliji dabbune hitande hikkade enden suisse aide kanduni fa hannden walliri luumo go enden ñama nani ko Jibbo Bagna ardiɗo plateforme paysan leydi Niger wi ko Soumana Amadou watti
sonnamɓe awdiri awdiri meɗen ndi anduɗen ndi latini di wonnitama kawni di waɗirama no wuɗiri to awdiri din en noon sonnamɓe ko heewi waddi sodoɓe ɓen do kan woni remoɓe ɓen ndemowo si hana awdiri gasuni heeɓi fuu golle muɗum ɗe eɗe goodi sembe sanne kanƴi waɗi ɓe gi to ndemal keeɗuɗo no hani kam ɗo waddane e ballaka ko hoore mum wakkati mawɗo himɓe woduɓe andal ƴoyɓe one one gari kalani himɓe darno ni iri ndemal ngal hiɗa gaɗɗon joni ngal ndemal ngal kam watta awditiriɗi meɗen nafa en kam watta leydi meɗen nafa en kam watta diyelɗe goduɗe nafa en kam watta ɗum ɓooya en e nawtoroɗum
hande hawrine balɗe tati waɗane ɗo enden ni nder huɓere ñemede enden ni dow ƴewtinade no laabi maral leyɗe meɗen ɗe enden ni hana waɗirede ɗum ɗum fa hannden ko sembinɗina maral majje lobbiɗa hawrine de enden ni timmina sembe haala hawrine de ɗum fa hannden kan woni cingol maral leyɗe afrique ɗe enden ni caka laamuji démocratie e laamuji maral sogueji nani ko professeur Nare Oumarou ardiɗo fedde daranide dewtere maral leydi Niger ɗo enden ni wi'i ko Asmane Chine waddi firtaɗe ngal fulfulde
un coup d'état c'est la prise de pouvoir
jippino laamu no kojirol mun sembe sembe non tawi du hojube laamu ngu jidana hunde maande do filla démocratie e tokkitade laamade leydi ndin dum wadi ko ana gollirde fu be paddoto be tefatana holare nata chaka mabbe e bibbe leydi kam fu e kitotodo talki laamorde leydi on kitotodo on no tawa le fi mettudo seni no woni yesu so gerji pindu laamu hunade yeeso kitotoɗo hollata ko ɗum laawol gonga noon to segoyru jippindu laamu ndu ndenne tawa kena to kitotoɗo on fi on heɓane mosola hakkunde mabɓe
Orgal pelle rewbe gaya daranide dun fande ko watta pamral hebo chaka himbe jiabe e fedde dende na he pelle dende ni gadanama e kentinoje ka sombin dinde dun fande andal mabbe do fiji kewdi kewandi e burna himbe nani ko madan Ramatu Jara gaddo e kentinoje dende ni wi ko fadel alu waddi firta dengal fulfulde.
L'objectif wana no tefeder ekkintinorde endan kawoni sembin inde annal rewbe jiabe orgal pelle daranide himbe leydi do ardangal lobbal meden gidi gada ekkintinorde enda rewbe be endan be baa fere diri dume woni ardangal lobbal moy dun nyemminta e baa du yitude alamaaji tawteedi e debbo mo ardangal lobbal mo nyemmine be anna du golle de debbo tawra ardangal lobbal je wadude meden gidi rewbe be nyanya do laabi tefande himbe leedi ko yirna ko wadda yaadu yeso hebo be nyanya du do feccididde habaruji chaka mube e ardibe leedi be nyanya do fi deena ko himbe e are mube garrebe enden no haani juude mube tawe der fi deena ko
dans les questions de sécurité.
Basol kangeni ko wana no wadire jungo e ko nanditi ta dundu ni faande no wodi sador maji di waddana ladde e jaaye meden kam fu e ko tawa dar maji amma no wodi no dun tukira ga hebude mo sala sador maji di endani hanuno David Barutu mo IRD wandani haliri nani ko wi ko Raylat Suman waddi firta de ngal fulfulde.
Les données scientifiques sont là.
Kita e do fi anden don joodi. Mina kon han tawe himbe na bay hokkude kibaru on dundudo internet do rejoji wattani ko faande himbe faamande do fille basol arzuku ko wadirte juddu enda basi ko way tawe der mudum e ndare laabi ko way hojjenete. Kibaru gongaaji majju tay hokkama fa laabi nenne gouvernement ji le enda han darnaade dum fa dum yottoto han yottade fu. Sa mine kam min gomi nin gada pondi. Pondi didu kam min gomi nin kolle himbe do fille basol arzuku ko wadirte juddu enda e ko tawa he mudum fu boyi wadde du sabu Niger mi waddi no gonge ko kollumi ko Niger ko duubi chapannay ni ko gollangal no golle do enda noy wonno gonga yara e ko tawa e mudum fu hitan duunaade de jeenay no hanta din yeynama yaade himbe fu fa woda sabu nana hadugol maggal gay gaynta chadale majjum ko haani woni dun jeewani gollal mojjungal e do fi on endam tawedu ko na bonnata ladeji e jaay
minière artisanale respectueuse de l'environnement.
Leydi Niger ni gan hebude mosola rafike joron hakkilu fukingo ko tawa der cakantaraje mudun du ni waddi ko gomnati leydi di andan ni tuga ke do ko winda wi ader dato lawo lamu leydi ujunere e keme tati e laso e joyi fedde dental leede duniyaru datol goldu ni fa hande miccintina himbe ko ujunaji didi hitane mudun non dun yaha dun joddino to andan der dental galen nan gan waddude duni fa hande kunta ko watta rewbe e ummatore leedi di andan ni gatta der kunta ko yaadu yesum waddi ko dalila to andan ni de andari der commune sai andan ni region Tilbury ummatore de andan ni e rewbe andan no tittinkini ko wadde jonde jam tabbita der cakantara de andan kettino yewtere de Fati Amadou waddi firtaade ngal fulfulde
e der commune mo sai rewbe kaje skab ummatore no tawa e der pelle kewde druidoje e do fi ko darto hono kabe ko watta hakkunde himbe dun endan e warturgol jonde ja hakkunde himbe madame Hassan Safiatou Abdoulaye gollodo fi yitugol bakaji rewbe e worbe der galurnde enda o wi no haani rewbe beydene sembe natugol e gollangal endan
raf ke tana hakkillo fukingo de fuddi der nokkure rewbe dum buri sulude ganka en gon innirabe kambe sukabe gonde rewbe de lawru na dewgal no wada ebe jota do majjum idu yahadu to pelle balliroje gan hebude mo sola majjum de rewbe ummanike hawrine mubbe no nodda sukabe ummatorbe enda be gadida pirtol ko e dun sabi ko baba nonda on en no wada to bannirabe ame der balla alla du yottaaki to amen gina neddo baano yidi durwude de wala balliro wala no wada do to amen ballirobe kebike gettire wadata du do der departement ame ko dun haalay do laabi surude gaccede enda durwo godu rewbe sukabe ummatore kan en goni yeso
furde teedo woy boreedi ndanu
meri mo sayi kero goleedi watto fu e dabare ko yiteedo fu sawana be noddo sukabe ummatore gadda ballaga mudun en be gadda e mu en jooda kaalen dum wonno ko Hamsatu Boubacar chawirteedo mo commissaire o enda haali
raf ke tsara hakkilo fukkin go enda no wodi labi kan dokkede gan hebude musola majju do enda der wuro sai der balde bittide de enda du wadi no hawrine iri pelle suka umator be enda no kewi gaebe anni deraf ke tsara hakkilo fukkin go no wodi jonde mabbe wadata baabe jangi be timmini jande denne wala fu na fakka go himbe fudu no anni ko ummatore kan goni leedi gam mawbe be en naywi kanjum gimi fu ko du yidi wadude biro ardido huberde enda no nodda ummatore
mandrabe tinibe habaruji studio kala ngue fulfulde do kokol habaruji meden timmata